I'm a wifey material. Figure time will come a Oreo. Always solving the position.
Yeah.
High maintenance baby.
Uwe ni mtoto mali safi but atredu kinipe kula do kinipe kula do kinipe. Mtoto mali safi but atredu kinipe kula do kinipe kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazima bend angles ndio kachap. Lazima unone nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani sheke mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazima bend angles ndio kachap. Lazima unone nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani sheke mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Subscription on the daily. Kama party moving crazy. Ukigusa monthly salary. Ukizidi pia upgrade bonus. Nails and makeup check. See, I'm the type you wanna spend on me. All of them cards on deck. Anasema he wanna let me down, down. Spin me heel round. Feeling me me hujitai, no doubt now. I'm the one you want.
I'm a wifey material. Figure time will come a Oreo. Always solving the position.
Yeah.
I'm missing us, baby.
Uwe ni mtoto mali safi but atredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe. Toto mali safi but atredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio kachap. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio kachap. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Shika, paka, power. Chance ni moja nikiishike na pagawa. Maisha tisa na hii ya kwake kwa saba. Nduru highway na hii rodi si barabara barabara. Gym kwa kitanda ndo kiune zoze kudance. Sister mawagi dondo kiune pige madasta. Kame nona 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 nona. Ovi ovi asiwai kuja matanga.
I'm a wifey material. Figure tamu kama Oreo. Always solving the position.
Yeah.
High maintenance baby.
Uwe ni mtoto mali safi but atredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe. Mtoto mali safi but atredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio kachap. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio kachap. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.